na kari yako. Sawa, sawa, ila kuachana pana no. So sawa, sawa, niache stale ni mekido. Sawa, sawa, kuchitiana pana no. So sawa, this is to love it, the way I'm in love it. I need you, believe me, I'm deep in this love it. Nakupa moyo wangu, na unipe wako eh. Isia zangu, zipo kwako. Isia zangu zipo kwako.